cyagitabo yaje gushaka wazimiye uwo ninjewe wamubambye yaje gushaka wazimiye uwo ninjewe wamubambye inzandiko zindega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza amaraso yamenetse yanguyeho urubanza yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye Zibendera ry'urwibutso Zogaruka Je kukubwira ko Yangiriye neza Akamizina nisha Sinzashingura Ikirenge cyanjye Nicyo kidendezi Cy'amaraso ye Sinzashingura Ikirenge cyanjye nicyo kidendezi cy'amaraso ye
amaraso yamenetse yanguyeho urubanza yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe
singiri cy'abantu bifuza kumba ahubwo ndi Imana ishaka kumba cyo yaminduje amaraso ye yamindu izina amirinisha yaminduje amaraso ye yamindu izina amirinisha benshi bari baziko nkiri wawundi bandi bari baziko nkikora ibya kera Reka mbabwire narahindutse yamwinduye izina amiringirisha Reka mbabwire narahindutse yamwinduye izina amiringirisha
Amaraso